fa ia se fa ato se nga le palemi e se te tele premio Vitoria Daniel Andrews I le tupa o fa afafine. Na afia I sa wanga ma fa asalanga ono tu la fono ale se teteo Vitoria I tausanga ua mawae. Na afia ia I la tauna a waie fa afafonga I le fa ato e se nga le ali I o Noel Tovey ua valu se fulma le fa tausanga lona matua.
Well, it's taken 64 years and I never thought I'd live to see the day when it happened in, well, in Australia, but particularly in Victoria. I think it's a huge step forward for the government and for the people.
Onoel Tovey, na molia ma fa'asalaina I le falepuipui I le tausanga ia feiva se lau lima se fulu malatasi. I le faio ni feusua inga fa'afafine, leana fa'aingoaina I lalo le tulafono I Vitoria, ole the abominable crime of buggery. Na toe sa awa aina o ia le falepuipui, I le faia ia ia se tangata o ni feusua inga fa'amalosi. E ono se fulma le fata usanga talua na fa'asalaina Noel Tovey I le solitu lafono I le nava I tau, o le faia feusua inga fa'afafine, ai o le aso ananafi, na fa'afofonga ai I le saunoanga o le fa'ato esenga, na tuina mai e le palemi e te tete le Premier of Vitoria, Daniel Andrews.
On behalf of the Parliament, the government and the people of Victoria, for the laws we passed and the lives we ruined and the standards we set. We are so sorry, humbly, deeply sorry.
Le palemi e se tete o Vitoria le Premier, Daniel Andrews. Ua avea e le palemi e se tete o Vitoria, ma palemi e mua mua e le ngata I ausetalia nei ai o le lalolangi a toa. Ua faye se fato e senga I faafafine, ona o tu la fono faailonga tangata, na saa wainai I latou I tausanga ua mavae. Na langolango ina le itu wangai o le palemene, le fato esenga, ma na sa uno ai le taitai o le itu wangai le palemene o Vitoria Matthew Guy. O tu lafono fo ina I tausanga ua mavai. Na faatanga ina ai le faya I le itu pao faafafine o ni tonga fitinga faafoma I le taala feangai, masilio na sa wa. Ona o le manatu, o nei tonga fitinga, e mafai ona fo I ai le avea o se tangata ma faafafine.
One North is the psychiatric ward at the Royal Melbourne Hospital. It was a place where to cure homosexuality, people were subjected to horrendous treatments, including being probed with mains electricity. This is not fantasy, Speaker. This is not exaggerated. This occurred in Australia, in Victoria, in Melbourne, just up the road from where we stand now.
Le taitai o le tu wangai, I le palemene se tete o Vitoria Matthew Guy. O le tausanga ia feiva se lau valu se fulu malatasi, na solo I aile tu la fono ma toe faa maangalo, ma faa mama umai faa maumaunga molianga o I la tou, na molia ma faa salaina I le faia o feusua inga faa faafine. O Noel Tovey, na ngalue I siva ma faa fia fianga I le stage. Na ia taa ua, ona olona faa salanga I le fale pui pui, na iei teimi, na iei tangata na le fianga lulue ma ia, ona olona molianga. Mana yelangonai le tinga o le fa ailonga tangata.
I made my professional debut in 1954 and several of the dancers, including the principal dancer, went to the English choreographer and said they didn't want to work with me. When she asked them why, they said that I was a notorious homosexual, that I'd been in jail and I was Aboriginal.
Noel Tovey. O le isilu I tau le soifuanga o Noel Tovey o loo iei nei. O le tūleinga o le mau, mō wha aipoiponga I tū pātutusa.
There are men of my age who have been together with their partners for many, many years. They don't want to get married, but they want the law to be there for those people that do. And I think it's ridiculous that there's a plebiscite about it. And because every Catholic country in the world has accepted it.
Noel Tovey. Olo o iei pea I le tele o tu la fono, a le tele o atunu o le Pasifika e au fia I Samoa, mawhiti, ia le avea o feusua inga whaafafine, ma soli tu la fono. Masalo o olo o maana tua e nisi o le au whaafafonga na li puti atu I a tatu talafou I le polo kalamele nei le SBS, po o le wha I le lima tausanga taluai. Le mō lia ma le whasalaina i le whamasinonga i fiti o se alii au se talia nei. Masana uo tama i le whaio whewsua inga whaafafine i se whaletali malo i suva o le alii au se talia e afua mai i au se talia nei o se tangata anu. Ai olana pāanga po olana uo o se alii initia mai fiti. O masalo po le teimi muli muli lena na whaalongo ina i le whaonga ina o le tūlafono le nei. I se atunu o le Pasifika, ai o le tele lavo atunu o le Pasifika, o lo o avea i pēa masoli tū lafono, ia le homosexuality, po o le whaia o whewsua inga i tū pārtane i le isi tāne.